goddamn. Ura Mbaka. Mkono ni kuna jina Patricia. Sija mchora Tina wala Trisha. Tatu ya jina lako ndo faraja yangu, mpenzi wangu we. Nishaona kina Lina na Aisha, wote wa kina Dina na Nisha. Moyoni we ndo raha yangu, tunda langu we. Niacheni nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kina mana kuwaka kama kicha. Niacheni nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kina mana kuwaka kama kicha. So never leave me lonely. Just tell me you will love me only.
Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Kila dakika natamani kuwa nawe, ukiondoka mawazo kichwani mie. Mwenzako nakupenda. Nakunja ndita, naganda na minawe kwa bedi sita. Nikipeana minawewe. Mana mapenzi swasira, upendo wangu mikwako unahira. Wasikuchanganya ukabila, kapotea mazima wewe. Acha nipambane kwa sira, kama vile mchezaji wa mpira. Na makupa kupa tila lila, nitapuliza vuvuzela. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Amie. Tattoo, mie na kuchora tattoo. Nishauliwe. Tattoo, na kuchora tattoo. Nishauliwe.